this God. Wathi grine nalithi indlela onibona nithungwe ngayo ungaze ucinge bazange nihazuke kodwa namhlanje uThixo wamazulu ndizothi kuwe nangaphezu kuba ndiyishumayela ndilingqine nenhloko eshushu uba ukrazuka kunexesha lakho and akukho permanent. Amen. Ndiyathandaza.
Yes, Lord.
Thixo wamazulu.
Hallelujah.
Uthi umkhonzi wakho ongasekhoyo urev nkomfa. Uthi bajonge kuwo abantu bakho. Uthi bakhala emililweni. Batshiswa, barhaxwa ngamanzi. Badliwa zivirus. Badliwa inhlupheko nentsoko. Badliwa imivandedwa nedepression. Balala ngephilisi abanye i medical aid zabo zi exhausted. Thixo wethu onamandla. Nkosi izamshiya medical aid yena esaphila abanye baphelwe zimali Thixo wethu ingcwele abanye nkosi i bread beans zabo zomile abanye kuyavuka ngomso kuyaphangelwa imoto yomile ayina fuel Thixo wethu osezulwini bajonge kuwe abantu bakho.
Yes, Lord.
Dimapha nkosi namandla kule pulpit ka Radio Tigerback. Ndizokuthi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ndibanikezela kuwe Thixo wethu oyingcwele ukuba wasikwa yimfesane usiva abantu bengakuthandazanga beqinizelwe yiphutha wakhumbula umnqophiso ongena noAbraham kumathafa kwaMamre wakhumbula abantu abaqinezelweyo bengakuthandazanga lithi izwi lakho usivile isimbonono ukuvila ukukhala kwabo awuvanga mthandazo ngoba bakwanophiso ndizothi ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu bakhumbule bonke namhlanje bakhumbule egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ngenxa yomqophiso owawenza ngonyana wakho wakrazuka umzimba walinyaza umhlana zadlathula indevu kanti ngelo longo xesha imivumbo yakhe izawuphilisa abanestroke izawuphilisa abanehigh blood izawuphilisa abanemivandedwa namhlanje babudede bomnyama kuvela ukhanya khumbula naba bantu bajonge kuwe Thixo wethu nentsana esezingo ngabazali ngenxaba ubhubhile umama notata sine houses ezingo child headed families ngenxa ndoba umama notata umkile ingculazi umama notata umkile ivirus ye corona umama notata umkile usixhomile umama notata umkile utata udubulena wadubula aba wadubula unkosikazi kwasheka abantwana ndizothi inkosi unguthixo wobala ikhaya kusizukulwana ngesizwe kuke babuye emingcwabeni abasezindleleni Thixo wethu baphepha kosenamandla izichithi bathwale Jehova bazongena kosikweli lasentshona koloni babe semisebenzi baphephise kwizinto ngezinto ndiyabulela Thixo wethu onamandla ndlebe yakho ayinzima ibingevi nengalo yakho emfutshane ibingasindisi sikele nanku umtakasiwa Thixo wethu oyingcwele ngoba nkosi kunjenjenje ngoba usuku banamhlanje kungenxa yakhe Thixo wethu mvulele iminyango mweze kwiminqenwa nayo athi overcome the battles oppositions adversities of life kosenamandla in the wonderful name of Jesus and everybody say amen and amen up endlini bamba lo ndawo imhlungu uyibeke usandla sakho kulo ndawo imhlungu ndiyayithethela egameni lika Yesu mayithule ithi cwaka ukrazuka kwakho makungcibeke namhlanje ngoba kuyathungwa konke okonakeleyo egameni lika Yesu Kristu masiphinde sibone ukuxeshelizana lale kamandi mathongo amnandi in Jesus name amen.
Hallelujah.
Yeah,
no mercy.
simo singa vumi. Oh, Bazalwane uyalalela emhlaba uyalalela lalela isizwe sakho uma isimo singavumi uyalalelwa noma imisindo mine lalela luche
Amen. Chuka mnandi kepha uOzayo kaNdamase esithi ke yena ke amaZulu ngumkhono emva kwentsimbi yeshumi elinanye ithi ke lento leyo mphulaphuli sheke nje le i 45 minutes ndikunye nawe simkhuphile kutata. Hey mphulaphuli nje ndisava amandla nje apha estudio, the atmosphere is so charged. Uthethile umuntu omdala and kuyavakala ke xa kuthethe umuntu omdala mphulaphuli, ndiqinisekile into yokuba uyandinqinela xa ndisitsho. Uphulaphule ke uTiger Back 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu, right? Manifunde ke imiyalezo yakho. Moleni bangcwele, yonko siyam nisivuselele izazela zethu bese siphelwela ngamathemba. Silahle nendawo zothandaza zethu ngenxa lentshumayelo. Ndiyavuthula namhlanje ndingene okay, ndingene ntsimini. Yo Nkosi yami, God bless you. Sihleli nani siyifemeli kwalanga andile akhanya inami. Nkosi kakhulu mphulaphuli. Egameni lenkosi yosi Nazaretha, mandibulele ngalo myalezo osuka kuThixo ngomntu wakhe umfundisi M. Sompondo. Nkosi kakhulu mfundisi. Uthonye manibulise ekuthungeni kwempilo zethu ebusuku nje ngumntu kaThixo. My father, tata umpostile, ndibulise ngegama likaYesu. Uthi ke yena ke phaa kumsasazi, the host, usikelelwe wena ekwamkeleni the teacher, my mentor. Sinje nje kungenxa yokuthunga ngempilo zethu ngutata, ngutata umdingi eDelft. Hey Nkosi yami, tata umdingi, you are blessed to have utata as your spiritual father. Mayigcine inkosi naye, inkosi isigcinele yena. Ndifunda imiyalezo yeni ke mphulaphuli, into nayo ndifuna uyifunda le miyalezo ngeli hlobo. Tumpulapula amen, ndiyabulela ngelizwi ngusisi Popi kwalanga. Inkosi kakhulu sisi Popi, God bless you. Wa Nkosi yami, siyabonga xa kuthiwa lidlule ixesha lokukhala. Nkosi tata, I'm from Andiswa Cele kwalanga. Inkosi Andiswa, molweni siwa, nam ndihleli nani, ndim unobanzi mdingi. Nkosi kakhulu mama, inkosi ikusikelele. Amen kumpostile nakuwe siwa, my sister, hleli nawe. Dubule Tubule geqe, phindu phuphe, mazinyo kwalanga. Inkosi kakhulu tata, inkosi kusikelele. Ndinethemba, uqale wathi amen siwona utata bishopu. Ndiyabulela ngomthandazo ovusela. Hleli nani kwalanga, ndinethemba nelami ilapho lizothungwa namhlanje. Yebo amen. Molweni siwona utata nezisikhulu esinoKristu kwindawo endiyithandayo. Yileno kuba ndingakrazuka kodwa sokuze kube permanent. Inkosi tata, ithemba liyaphakama nguNombasa eFilipi. Inkosi sinombasa. Tumpulapuli lukubani eli izwi lephupha zakhile la mntasekhalipha kuGenesis, I think u37 or 38, Genesis 37 or 38 libali likaYosef. Tumpulapula amen tata, sihleli nani, nkosi ngemvuselo lengaka, ningayeki niqhubeka nesivuselo. Inkosi kakhulu amen. Nkosi mphulapuli uthi omnye amen siwa, yo andazi ndingathini kodwa ndifuna ukuthi enkosi utata mongameli, ngoba ndangena emtshatweni ndatshutshiswa ngabantu kubuhlungu ndingafumani umntwana, phofu umyeni wam akakabinangxaki ngaloo nto, kodwa abantu sele bendibiza ngamagama ngamagama. Kodwa that true man of God prayed, ndangumama womntwana ngo-2012, ndathi ngublessing. Enkosi tatam nam, hlale nje singabefundisi Mrs. Koko. Nkosi kakhulu mama, I think utata umamele endlini eguqayo. Uthomnye, praise the living God, siphulaphule ngutata wam lowo, kutsho ke umbadlisa kwalanga. Inkosi mphulaphule, inkosi ndiyabulela ngelizwi likandikhoyo Nceba Mbekwa eFilipi okanye Mbekwa eFilipi. Molweni msasazi, nihleli nani, ndiyabulela ngalama zonkuthazo ngulungiswa ekhaya elitsha. Inkosi Lungiswa, uthi umfundisi mphulaphuli apha, right Pastor Siwa utata, I think uthi kwa wandiqazula kwaphela umsebenzi ubawo, kodwa Mathambo aphinda ahlangana zabuya izinto zam, ndaphinda ndaphangela uthi xa ndisikelele. Alright, kumamakalima. Hayi ke utshile kutata bethi nantata bishop inoba i-ordination yam iyeza kwaba kuthiwe mfundisi. Uthi konye umphulaphuli, manibulise kutata bishop, my father, baphulaphuli bonke ngegama likaYesu. Oh, ndiyabulela ngezwi ngumama uHolane ePaarl. Nkosi mama, esikhulweni esivakalisa uKristu ndithi molweni siko notata bishop ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Nkosi ngomthandazo, ndilinde izwi ngomonde ngumama uCiyane eHarare. Nkosi mama, molweni siwa, ndatsho ndaphila ndisova lo voice ndikumama uXhapha eDelft. Enkosi ma, amen siwa, ndihleli nawe ngegama lenkosi uYesu Kristu. Ndiyabulisa nakutata apha esikhulweni. Hayibo amen ngu-S kaMntwini. Nkosi kakhulu mphulaphuli. ndizama ukuzicutheka emphulaphuli ndiyazibona iimeseji zakho saphulaphula isikhulu esivakalisa uKristu imizuzu ngamashumi amabini emva kwentsimbi yeshumi elinanye nditshilo ke ndathi ndikusiwa phiwe ndibambele nje utata umfundisi nakuphi kanti ke mandikwazise emphulaphuli into yokuba kule veki namhlanje infact imvuselelo yethu iyaphela besine-on air revival iyaphela ke namhlanje besiyishwangathela ngotata ukanti ke mphulaphuli ithi ke le nto leyo iinkqubo zethu zizabuyela back to normal kule veki ezi besizianounsile ekhayelitsha zizaqala kwiveki elandelayo so kule veki sawulungisa nje ukuhlala abasasazi babhabhayise kwiinkqubo ebebekuzo then kuqalwe ke ngokuhlelo lutsha kwiveki elandelayo sizawuzenza ke i-announcements during the week kodwa ke nceda uqaphele noba imvuselelo yona iyaphela namhlanje siyaqhubeka ke ngeenkqubo zethu as per normal uqala kule veki singena kuyo ngingenye nomamunzali esithi inkosazana yezulu akusemnandi ukuvala nge-high note imvuselelo kwenzekile ngokwenene andizonaba ngumamunzali egudud nkosi kakhulu umamunzali kanti ke kwezinye nje iimessages mphulaphuli ndiyaresponda njengoamen to notify you into yokuba ndiyibonile imeseji yakho ungakhathazeki ungahlupheki qha sibethwa lixesha ngoku ezinye ndiyazikhawulezisa andifuni into yokuba uqumbe mphulaphuli halleluya amen inkosazana yamazulu mhluyesu kube yintsikelo ukunibona yesterday ngumagama edelusaka siyabulisa kwisitya sendaba zikathixo inkosi kakhulu umprofethi ndiyabulela mamagamede timphulaphuli ndiyabulisa siwa nakubhishophu wam ebusuku nje mandiphinde ndithi ndibulisa kutata wam ubhishophu ndilinde ngomonde egameni likayesu wasenazaretha ngumama utebekwana esamora inkosi mama uthomnye apha ngumama udyubhele eblue downs uyabulisa ke naye ungeni lomnye umphulaphuli apha esithi ke ungumzalwane udiya inkosi kakhulu umzalwane ungenile pha umama umpeba okanye umpeba kwalanga uthi ke nasiwa sihleli nawe Nkosi ngosiphathele umfundisi wami Nkosi Nkosi kakhulu mama uthi ko omnye apha ngumama uhanjani efisant Nkosi mama siyabulela omnye apha ngukk eCrossroads Nkosi kakhulu kk uthi omnye apha ungisithobeka amangesi kwalanga Nkosi sisithosh omnye buza kuRadio Tiger Back ungibani kwiDS mphulaphuli sisa-applyele license for basi broadcast kuDS it's taking some time siyacela ke into yoba nisincedise ngemithandazo ngoba ezinye izinto zikhululeka pha emthandazweni uthi ke apha omnye iyabulisa naye ngumzalwane umaphi nkosi mzalwane nopasike edanuni nkosi sisi bengenile phayana upastor mboniswa nkosi kakhulu umphulaphuli bengenile ke phayana umvangeli umonakali eJoslovo Park alright ezinye zezayizolo ke mphulaphuli ndiyabona uba bezisiya kuxolisa right mphulaphuli ke uphulaphuli uTiger Back 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu makhe siye engomeni xa sibuye engomeni sakhe sishwangathele nje imvuselelo yethu
isibusiso senkosu Jesu
Kamnandi ke pha usinezi esithi ke yena ke izulu kanti ke mphulaphula icala emva kwentsimbi yeshumi elinanye uphulaphula uTiger Bag 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu. Ndiyafuna ke mphulaphula ukuba nithathele thuba njengenhloko yecandelo lesiXhosa nibulele wonke umfundiso yewaza ke wazokusikhonza ngelizwi throughout le revival. I-revival yethu ke mphulaphula iqale nge-10 kaJanuwari. 10 of January saqala imvuselelo abafundisi bebesiza bazoshare inhliziyo kabawo njengibana ke siyivala namhlanje aphana ke with utata uBishop Unqanta. It's been a great 21 days sivuselekile futhi ndiyazi ukuthi nomphulapuli ekhaya uvuselekile sayithatha mphulapuli sayoyivula ekhaya elitsha ngomgqibelo kwinkonzo yovula unyaka bekukuhle nalapho nasixhasa siyabulela kakhulu Inkosi ehlele ezulwini mayini sikelele inigcine inandisele konke nje inkosi yami inenze kakuhle mphulapuli ndiyafuna nje khona kilizwi elithi akukho ngenxa yamandla wethu yonke into esiyenza yonani eniyenzayo siyenza ngenxa siyenziswa lubabalo lukaThixo sisaphila nje mphulapuli asiphili ngenxa into kuba sibhetere asiphili ngenxa into kuba senze ngcono kunaba bangasekhoyo kodwa siphila ngenxa yobabalo It is the grace of God and the grace of God alone. Ndiyamthanda uPaul xa esithi, may I never boast. Mandingaze ndiqhayise nangayiphi na enye into. Ade athi uPaul, asisindiswanga ngenxa yezinto esithe sazenza, kodwa sisindiswe ngobabalo lwakhe. Yazi baphulaphuli, ubungakuhlala ucinge nje where God has taken you from. Ubone banyani kukhona iminyango ebivalekile bekufanele ukuba awuphumanga, kodwa because of the grace of God. God ensured that we are puma kwezo situation ezo. Namhlanje yikho into mphulaphuli endirhalela into yokuba siyivale ngayo le revival. Ngaphandle kokubinga se si understand ukubana it is the grace of God that has sustained us. It is the mercy of God that has kept us. Sigcinwe yinceba mphulaphuli. Asizigcinanga ngokunokwethu. Hleze kuthi kanti uzawuhamba uhambe ulibale. Hleze kuthi kanti sowulibele ngokundithethayo mayingakhi sithele kuwe into ethi we are sustained by grace into ethi sigcinwe yinceba kaThixo It is not by might. I love it in the book of Zechariah. Ndicinga into yokubana isahluko mphulaphuli sesesine verse 6. Ithi phayana, the word of the Lord came to me, came to Zerubbabel. Esithi yena, it is not by might, not by power, but by my spirit. Kutsho ke, the Lord of hosts. Everything that we have achieved, yonke into that we have attained mphulaphuli, ayisiko ukuba noba si qualified for yona. Hey, because I'm then going to share the new mini. Asihlela andihlelanga kwesi sikolo. Nabantu abashumayelayo phambi kwethu umhla nezolo. Abashumayeli phambi kwethu ngenxa into yokuba be perfect. But bashumayela phambi kwethu ngenxa yobabalo lukaThixo. We are not qualified to preach. Okanye we are not qualified ukuba nasime and minister to mankind ngenxa into yoba sibhetere. Kodwa ubabalo lukaThixo. Lo osibizileyo lulo olusqualifyayo We are not qualified mphulaphuli into yokubana sibe kwezi position sikuzo ngenxa into yokubana we've got physical papers qualifications kodwa ubawo qualifies us ngoba usibizile khona saying ethi ubawo does not qualify ubawo does not call the qualified ubawo uya uthi xa ekubizile enze sure into yokubana yena enguThixo he qualifies you And the show by Enengu Chico, he affirms you. The same way he affirmed Yesu Christu after baptizwa uti lona ngunyana wa moyintanda. And you call his way on guye, mveni yena. Uchiko wenza the same thing even to us. He affirms us. Gomoya wake, opakati kuti. Goba balo lwake, olupakati kuti. So namhlanje mphulaphuli as we are wrapping up i-revival yetu. Senga se singa understand into yokubana akukho nanye into esingcono ngayo. Ukuba ucinga mphulaphuli into emenza bhetere umntu yiqualification, yiyakula graduate ine-qualification ingaphangeliyo. Aphuza uthi ubona into yokubana nomsebenzi lo, even if you are qualified, xa uthe wawufumana, it is the grace of God. It is not because you are smarter than lo ungafumenanga umsebenzi. It is not because wena u-eloquent than lo ungafumenanga umsebenzi. Kodwa isandla sikaThixo siye sachonga wena for that particular post. Inceba kaThixo iye yakuchonga for that particular position. So sesiqala unyaka mphulaphuli sengase eyona nto ibalulekileyo emasiyifune, sengase eyona mntu ufuneka simonarishile nguThixo, ngoba ayikho into esinoyenza without him. Uthi ndingumdiliya wenyaniso, uthi ningekum, uthi onke amaseba angathwala isiqhamo ndiyawasusa, kodwa athwala isiqhamo ndiyawathena khona ukuze athwale isiqhamo ngakumbi nangakumbi. But he further says, apart from me you can do nothing. Ningekum, aninokwenza nto. Ithi lento mpulapuli, singazama sityhale ngesifuba and work very hard, but singekho kuye, imizamo yethu ifutile. So siqala 2022 siyayirepha apha imvuselelo yethu. You need the grace of God. You need the mercy of God. Ayikho into idinga yomphulaphuli, udinga ubabalo lukaThixo. You need the mercy of God. Anditsho ukuthi sukuya esikolweni to attain that degree. Anditsho ukuthi xa likhona ithuba sukuyophangela. But ndizama ukuthi in all your ways, Nkosi yam, kuzo zonke indlela zakho, acknowledge God. Kuyo yonke into oyenzayo, acknowledge ubawo into yokubana, bawo ndiyaphuma ngoku endlini ndiyaphangela, hamba nam. Bawo ndiyaphuma ngoku ndiyendaweni ethile, go before me. Uthi the book of Isaiah mphulaphuli, I will go before you, ndiyakukhokhela, ndiyakuhamba phambi kwakho, and I will level the mountains, I will break the bars of iron. Ithi le nto mphulaphuli, sidinga ubawo ngaphezu kokuba thina sicinga. Asidingi bantu, sidinga ubawo. We need the grace of God. Ngoba yiyo esigcinileyo, yiyo that has sustained us. Yiyo mphulaphuli esenze beka ndisibe sisaphila namhlanje. It is the grace and the grace of God alone. Siza engomeni mphulaphuli, sizawuthandaza kodwa phambi uba siye engomeni. Kodwa nje kubekekele vesi kwabaseKorinte chapter 12 verse 9. Siyalazi ibali apho uPaul asibalisela khona okanye kubhaliwe phaa into yokubana uthi uPaul ube nemeva elimhlabileyo emzimbeni wakhe, ndiyayipharaphrasa. And the Bible says mphulaphuli phayana uPaul prayed, and iBhayibhile records into yokuba uPaul akathandazanga kanye. IBhayibhile states into yokuba uPaul uthandazile hayi kanye hayi kabini, but ubawo akalisusanga noko imeva. But the response of God mphulaphuli okanye iresponse kabawo kuPaul yiyo endigqibayo. Uthi ubawo phayana kuPaul kayimphendula, ubabalo lwam, my grace is sufficient for you. Uthi athi, for my power is made perfect in your weakness. Ithi ke ngokumphulaphuli, therefore I will not boast all more, or I will boast gladly about my weakness, so that the power kabawo ibonakale kum. Ndiyayithanda mphulaphuli la vesi leyana, ngoba uPaul uthi ndinale nto indikayo indifumeneyo, and I have prayed about what is bothering me, but when God responds, but he says my grace is sufficient for you. Ithi ke lento mphulaphuli, sezikhona izinto ezisihlaselayo, sezikhona izinto ezisibethayo, ubawo sometimes akazukukhupha kulaa meko, kodwa ubawo is going to give you amazing strength. Ubawo uza kunika mphulaphuli amandla amangalisayo within the storm. Ubawo akazukukhupha kwistorm, but right there in the midst of the fire, right there in the midst of inkqwithelo, you are going to witness the grace of God. is sufficient ebomini bakho. You are going to witness mpulapuli ubabalo lwakho lukwanela. I always say xa ndithetha on a daily basis ubawo extends his grace for us. On a daily basis, alikho usuku futhi soze lube khona usuku whereby kuzawuthiwa the grace of God has run out. Ngoba the grace of God is sufficient. The grace of God mpulapuli is sufficient. Uthi phana, my power is made perfect in your weakness. Ithi lento uThixo sometimes xa siweak uyavuya. Ngoba xa uweak mpulapuli u out of options. Kulapho khanya kanya amandla akasebenza khona. Ngoba for as long as you have options, for as long as ungekho weak usakwazi ukuzimela, you will never acknowledge God. So funeka uvume ube down and out. Funeka ube vume ukuvuma uba weak so that his power can be manifested. So that amandla wakhe azokwenziwa abe perfect in your weakness. His grace is sufficient for you. All you need for mpulapuli, all you need is the grace of God. Eyona nto uyidingayo mpulapuli lubabalo lukaThixo. More than uba udinga iconnection longena kumsebenzi othile, yazi igrace kabawo, igrace ithi iBhayibhile, King James ithi the grace of God is God's unmerited favor. Yabona uyifavor xa Thixo xa iphe xa kiphezu kwakho, no one can take it away. For that particular post, more qualified, more than you. But if it is what God wants for you, you will get it. It is unmerited. If favor yakhe phezu kobombako, it is unmerited. All you need in your life is the grace of God.
Thank you.
You are everything to me, El Shaddai. Kucho ke pa umama uthobekile esitike na ke El Shaddai. Usithathelwa sibeka pa kimizuzu 14:14 shumelinesine kanye shumelinane phambi kwentsimbi yeshumelinesibini. Ithike lo ndile impulapuli senza kubhabhayisa. Ifuna nje ukufunda le miyalezo ndikubhabhayise. Tumpulapuli apha kwelicala sibulela ukuthunga nasebusuku nje siwa. Uthi ke na ke yo inceba siwa, inceba kabawo. Uthi wo ndiyabulela lo nceba phezu kobomi bam. Ndithule siwa ngoba uthetha nami ebusuku. Oh, Kosika kulu sisinzame, kosika kulu man of God. Utomye mpula pula apa sisiwa. Ndibule lukutungwa ama ngeba ngenaliti yezulu nam. Uta bishop uhlaziye na mapupa wam. Hallelujah. Utike nake. Ndikhulekile. Amen. Kuphumla nyonkomfu ePhilippi. Nkosi siphumla. Utomye amen kuwe pastor na kuta bishop. Uta bishop insikelele ukuva izwi likaThixo ngotata. Oko wabanje from 1994 kwimvuselo zakhe apha eGugulethu sizelwe nguye inkosi insikelele from evangelist S. Sicetsha. Okanye Sicetsha. Evangelist. Good evening, my dear. Wonderful to hear from Bishop. We have been blessed this evening. Kululu mtota na ekena with Koska Kululu. Molweni, ututata, this is my time, my year. Kia tunga tonight, ndibuye, dipupe, kwa kona. Wow, enga kai mfuselo. Kosi tata ngumakaba. Kwa langa, Koska Kuluka Bakes. God bless you, Nkosi, ikusikelele, Nkosi benawe. Ndiyafuna nje ukufunda ke ezibeze lapha ku Facebook kwenzela ba abaphulaphuli bangathi inkosi yam ndibashiye ngasemva. Uthi omnye umphulaphuli apha ndiyezivule kapha kweli hlobo. Right, ziyabaleka ke ezi comments zikweli cala. Kodwa ke abaphulaphuli bahleli kunye naye utata phayana nosiwa. Nkosi kakhulu umphulaphuli, inkosi inisikelele. Chuma uphinde wabuya esithi amen usesethu ungenile. Uzukiswa amachokotsha ungenile. Right, uvuyelwa. Ndlwa ivulwa. Nkosi kakhulu sisivuyi. God bless you. Omnye ngunolubabalo lali. Uthi good evening siwa. Ndihleli nani kwisikhulu lesivakalisi uKristu. Nkosi mphulaphuli. Bengenile umama esithi praise his holy name. Umama uBishop Mnqantsa. Siyabulela kakhulu ke mphulaphuli ngokuba nisiboleke indlebe. Maniphinde ke kwakhona. Kule veki siyashwangathela iinkqubo zethu as per normal. Kuzawuba khona ke utshintsho olukhoyo. Besitshilo ke sathi ubhutilupha uzawuba ngumgqibelo. So kule veki uzawugqibelisa ngolwesine. Ngolwesine kungena uzizo. Ngolwesine. Friday sengu-apostle ngomgqibelo uzawuba ngubhutilupha. Sunday ngitati nakuphi. Khona ke inkqubo yabatshati sizayi-introducer mphulaphuli, but sayi-introducer next month yona yabatshati namakhaya. Then uxolisa ke ngoku yena I think is going to move to Monday. Kodwa ke zonke izinto zizawugcwala kakuhle by Friday. Ndizawube ndihleli no-apostle ngoboza ndicacisa kabanzi into yokuba iinkqubo zethu zizawuhamba njani na. Kodwa ke for this week sizawuqhuba njengesiqhelo mphulaphuli. Inkosi esihlala ezulwini mayinisikelele. Ithi ke incwadi yeBhayibhile, may the Lord bless you, may he keep you, cause his face to shine upon you and give you peace. Ndinithanda kakhulu, ndinithanda kakhulu, ndinithanda kakhulu. Nkosi nisikelele, masidibane ngomso ye kulamazo moya we Radio Tiger Back 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu.
sula
lami akusili khaya lami leli kile khaya sulwini khaya kiyala naselela khaya lihle khaya khaya lami hasakhela pa sile khaya sulwini o khaya lami khaya